Banditini banditing, Yumbaze kumzimba, mingle, I mean, banana feeling. Got to sit a little wet in a sober bean, Mandela no win, Tandal was a mabalin, Okosati banangala mean, Tito was sickin' and was bam, kin, got the bayas alaban your mam, Dalanza mumli bala, don't find on a metro afana, don't shabang your bala, Tandazella when a glanza lala, and then Zelapu call you shallow ye for boy your tand. Kumnandi sekubanda ndugcinela phezu beni kuma wukudanga mhla ilizwe lukujikela apho ungabuyela lifuna uhlala uyazi ikhaya unalo khululeka kwezingalo uthula umnqwazi wakho uthatha isihlalo nobumzimba ngowami inhliziyo yakho anzanga zofuna nto njengokuphi uthando besitholunjelela abantu abathilede wena wafika wavula incango andinguduma ngayo nobe mfudumalo nayo thatha ixesha lakho andiyindawo intando yekabawa iphikiswa yendalo naphakade izawuba njalo hambi ixesha zinsi izinto ezenzekayo ingathethwa yonke ethethekayo andiboni monakalo ngoba okusalayo
lusavutha kasuphola
life though, there's a couple things that I might know. Tired of the sight show, I just wanna live a different life, yo. Tired of the fights, no. When we arguing, please drive slow. When we get home, we can fight, make up, then do it with the lights low. You keep asking me if I cheated though. Baby, let me keep you on the need and know. If you wanna go, you're free to go. But you know I'm what your heart is beating for. Gotta deal with this ditty so reminisce ke shapa ke di biru jo eish khale sela ke baiza ku tlaka tlaka ntsa le dintsaiza a go le thata ke batlo slicer pinche tsa ka diro batlo ntaida le rata la rona as one of a kind ma ka go re modimo ke designer yes
tsana mo la thando lo no tsata ke lo wenza ngayo ya ngichaza nguwe emani vule
Tandos of Tola,
Tandos of Tola,